Smartingenge. Asla, shakupata wewe sani tulie, nichepuke kwa nini? Eti umefata pesa we ni chunemi kwa nina wa usu nini? I don't need somebody, I like your body when you turn around. Akili usha iteka, obei wane wambasha, wana ya sound. Nisha kupa moyo, sije nitenga, kani zaidi ya piko nika surrender. Wendo wangu moyo kitu inapenda, usije jenga choyo uka nitenga. Au baby boo,
madonga yanga mama my lover.
Mi amo,
kata kichanga nyana galeta toto.
Ale!
Nadaga maloba sura yako nolivo cute na tuwa peta bu matabibu wanaokuja kutuaribu. Ami na mganyagia energy wapanado na mganyagia nilivyo mwenyewe na kwake mina jia jia yani kadereva na ongeza gia. Wezako na moyo mmoja kushare share siwezi mimi. Oh baby sisi kwa tano watangoja navyo kupenda mimi. Oh mimi nisha kupa moyo sije nitenga, kani zaidi ya piko nika surrender. Wendo wangu moyo kitu inapenda, usije jenga choyo uka nitenga. Au baby boo,
madonga yanga mama my lover.
Mi amo,
kata kichanga nyana galeta toto.
Ale,
nataka maloba, nataka maloba, nataka maloba,
nataka maloba, nataka maloba, nataka maloba, nataka maloba.